umculo umculo unandi umculo uluya pilisa.
Music, that's what I live for. Music, oh music, that's what I live for. Music, oh yeah. Ufikile ebusuku wengoma ave sengakutholi. Well, ufikile ebusuku wengoma ngabe sengakuthola ngathi mela u
Inkumbuzo emakhaya, inkumbuzo angakithi.